wambuyo sebenze Thekwini mntanami
sebenze Thekwini
wambuyo sebenze Thekwini mntanami
sebenze Thekwini
wambuyo sebenze Thekwini mntanami
sebenze Thekwini mntanami
Ngilindele ukuthi uzobuya ekhaya kodwa lutho
sebenze Thekwini
kodwa lutho
sebenze Thekwini
kodwa lutho mntanami
sebenze Thekwini mntanami
kodwa lutho wambuyo sebenze Thekwini mntanami
sebenze Thekwini
wambuyo sebenze Thekwini mntanami
sebenze Thekwini
wambuyo sebenze Thekwini mntanami
sebenze Thekwini mntanami
Ngahlala ngibulindile ukuthi uzobuya ekhaya kodwa lutho
wahamba wafika wathola abangani abahle nababo wathatha one side walahleka iside wajoyina abangani abathanda imali ngapha nomama uyakale ekhaya wena inkunzi buza ufuna le mali naye uyise ekhaya uyiqedela kutshwala mama unokuthulisa iy'ngane ziyakhala zimbuza lo baba washona phi sigore khala kusashe isiketho phi my son you still think about me manje usubuya nemvula yenyembezi mina benginyamezela itoti uzoyishintsha impilo ekhaya itoti uzoshintsha isimo ekhaya lelo nxeba abaqophoza emhlane labuza isigaza achitheka kanjalo amabubu abatwana basala bekhala kanjalo ithemba seliphenduka iqhala akekho novulelwa icala
kodwa lutho mntanami kodwa lutho
mntanami
wambuyo sebenze Thekwini mntanami
sebenze Thekwini
wambuyo sebenze Thekwini mntanami
sebenze